Me va y felicita. Je te amé jusqu'à mi mort.
Niko napo napata mawenge, kinigusa na kuwa kabwege, mkali umenikata kiwembe. Aua, kwengine kwa nani niende, sisi tosha nilisha usembe. So ni amini baby, acha wao dharau, eti siku ntakusahau. Nia yao niteme, eti sikupende. We wangu wangala, umewapiga bao, najihisi sugar baby. Shida zako nizibebe, you are numero uno.
Let you down, even when you're not around. I'll always keep it grounded, baby. Sweet melanin, my chocolate tea, adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm what to prove, all I can be on. So get calibre, baby. Oh, and I mean, come on, man. Need the energy. Oh, need the energy.
Kupende, we wangu wangala, umewapiga ba, najihisi sugar baby, shida zako nizi bebe, you are numero uno. Kwa tayari nisha kupenda mami. Mami, mami, mami.
Unani malizaga vyako vitu flani. Unani tosha wengine wakazi gani. Itamini ni kuzidishie tamani. Tamani, yeah.